Danlodani, tikumvera nyimbo zvapamwamba pamarawi wanga.
This is the music. Let me do this. Ay ay ay. Pachindi chose chomambuye wanga amandi chitila.
Ndiza kuza tinarake.
Ningo sanganzie yemwe ine amandi sintila.
Ndiza kuza tinarake.
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 Ndisekweza tina lake pasi mene ama chita Dia mene moyo wanga ama sinta Pano tono chitokolo tikupita Olo satana siti kumapata mita
Kumakala na nolo ndikale muzokoma Kundi sama lilo siku wasa ndika gona Mwenu buya inendi mapesa muzokoma
Buyo siku mochi konde chanu ndicho ona
Machindi chose chomwe mbuye wanga ama ndichitila
Ndisekweza tina lake
Ngo sanga ndie yemwe ine ama ndisintila
Ndisekweza tina lake
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 Ndisekweza tina lake mpaka kalika So satina satana ndalika Mwesu wanga ndiyo ndadeka Ndadeka, ndadeka Cause mwainu mulimpo mulo wabata Nde, oyipaya sindi mupata mpata
Akale nane kutali achite manta
Achite matwa Kumaso Kuchu mambuye wanga amandi chitila
Ndisekweza tina lake
Ngo sanga ndiye yemwe ine amandi sintila
Ndisekweza tina lake
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 Ndisekweza tina lake pasi mene ama chita Ndiye mene moyo wanga ama sinta Pano tono chitokolo tikupita Olo satana siti kumapata mita
Kumakala na nolo ndikale muzokoma Kundi sama lilo siku wasa ndika gona Mwenu buya inendi mapesa muzokoma
Buyo siku mochi konde chanu ndicho ona Pachindi chose chomwe mbuye wanga ama ndichitila
Ndisekweza tina lake
Ngo sanga ndiye yemwe ine ama ndisintila
Ndisekweza tina lake
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 New voice
This one mix
Download and tikumvera nyimbo zvapamwamba pamarawiwanga.com